looking for Roombi?
It's Mandy the Hitmaker.
Niacheni imbe upendo wake. Una musindi musima. Every day I pray you answer. I feel you in my mutima. Hey, God, my God, yeah. The glory is all yours. Elohim, Baba, akona pata msada. You are the holy of the holy, the king of the kings. Asante,
asante Mungu,
kwa sababu
umeniona.
Asante Baba,
asante Mungu,
kwa kuwa na Omega, mwanzo na mwisho, mfalme wa wafalme, Yehova Jireh, mponyaji namba moja, ulinzi wangu kila kona, najua unaniona. Upendo wa Yesu hauna kipimo. Kila siku unatulinda mahatari, tunasifu jina hilo.
Upendo wa Yesu hauna kipimo. Upendo wa Yesu hauna mwisho.
Asante,
asante Mungu,
kwa sababu
umeniona.
Asante Baba,
asante Mungu,
kwa kuwa na Omega, mwanzo na mwisho, mfalme wa wafalme, Yehova Jireh, mponyaji namba moja, ulinzi wangu kila kona, najua unaniona.
It's Mandy the Hitmaker.